Ngiyakhalaza mina ethi mawukuzwa wena wokho nemsamo mhlangizeka amazembu uyofika izekele kusikhumbu kulazi kwela sekahleho ngokwenzeka usikhwele salaka siyalibhidlisa uthando umbulalo wenhliziyo zonke zezithazana uziki singangqetha siziwe nomoba yilowo nalowo uthanda inkonyama nohlobo nokudoda lango nokula futhi uzonikezela okwazangaza akwazi ukwenzela ezinto ezifanisekisasala unogwalanta ethelo lentamo yakhe emazweni akanjani wayibona impumelelo usikisiki selasenkonjani isha amaphiko bese uzivunyama akhala ngashweleza ngashoma ukothi izombe zinhlokomo nezihlonolo umngamisibhongafaza amahawuti sokosho wavula wavala lo mthakashana ogqoke isikhumba semvelokho engizungeza ngabe sebethi mina bafane ngiphila nabo nenzana nabo mqhozana voltele style moto bungane bayelela abasatha ngobavela impumelelo nosasa lomthakathi kuwo ayishaye ngoma ngivele kancane emzini ngisho sisathini emantungweni kobulazi ngisho phela la ngizalwa kuyawakala ukudla omkhukhu kusho umkhukhu wabuthelezi wathi twalofu wayenza indaba wazalwa fungamele ukonyama ngizobhonga ngizamazama izwe lonke amaqedi nje amafuna amafokazi ngithumele olude manzini fokamnandi encelisa inkosi yokubusisa ngokwezinto ngikhuluma nje anginandaba nankulumo nazonke ushiti ushiti kusho mina umshalazelo wamashiti eshenda kuyele kumntakamalokhu unganize njengamlobolo bahambe inqina kamabuyaze bonke abazingela igazi lami ngikhosha ngenhliziyo yami emnene vele bamangaleko phezulu ngizalwa umgqilizo ey'nsiza zimakuqina ubaze engandile sikaxazo ukuphunyuka kwempeti ibhale idofu bathi bayebahamba ngajabuli umphenyo ebhayi umuntu omuntu kade bamfune ngipha phansi phansi esowethola isebhacweni umazise esandleni indoda ibalekela ishangane selishaya ufake uhlahle sami lokhualeni ushabhuku umthongadlini sanikasekhehle sisaba mina ungabheka phansi ohleze ehleke ohlekele ngisho nabenzayo awu nkosi yamadoda ngekhe ihlala uthwala ostaybeth mafika entokozo usolalala emva komuzi kubo kwentombi zavuka ingane zalibalele umbadada yasala emfuleni igizi onjana zakambongongonga ziwela ngufuni fongfong ngoba zayezaba amagoda usibongo sikadala silingane sikanina ngoba sona sala sidukuzekwentombo yini ke hlala mele ngizalala izala insizwa igizi umkhuthi uzothanda kothathekela athele ngenyongashi igoqa mlobo elini emehlamba ehlobo elikamakhumane untombi umsikazi ngodi naphambi ngamabhungu zasiwabishima nasisale ngedinyongo yokwaduduza uhlontu kanini kwandlo wathi ningathuke vele zayenze ngeze kulozana emantungweni bese shaya osemvumile ngoba nesinyeme esiningi ngeza ke ngomjalo hawu kodwa madoda zezayigijima ikwathi zithi zogala zangifitha ngivalile ngingadlulwa kuye kwamemeza umama ongizalayo intombi yakakhumane umamntungu umamvulazi wathi umuntu akakuzi njalo ngoba iyonelandela umntanami wagulidwa kwavuka ngolaka usiqinisekilabo sinto ebhalele zomuntu mathanda nenje umlaka ngoba lokhu kusho mina umashashenda mlanda udlule kamaqondane engaba uzowaqhathanise kothi sendingibe kunoma please put more effort in order to achieve a better result especially in being an artist no someone is about to ruin it yes the competition is too high for you eh you better find something else to do and stop embarrassing yourself I've decided to tell you in English because you seem not to understand your own language alikho khona bafana bama ikinto engenza ukuhlungu nje nje niyawuthanda mdlube eh Asenzamile nkosi yami kahle kanti kwanifuna ngihlaba zazo zombili ngihlela eJerusalema nkosha manje ndingowami okwenza kwenzeke uceleme unhloko ayidliwa ehlela amadoda esibayini umabizo sabela khamba esegijima nje nengane isivukazi siwatsholeswe sesikhamisekenisa nenizu obele wagobisela bathi mntu